pani yangu kindamba bwana.
Wewe ngoja kwanza kindamba, shika kidogo. Wa sema nini? Hapo nyama kanyaga mziki wao sio. Hapa ni namba 5555 au sio? Mbona huzuni mwana tukiba kesi mimi ndomia amemtupa. Wa wewe. Dabu azadi hapa naongea watu chiwani. Wa wewe mlete bote akanyage mwana kusila. Hapo nyewe poa. Wa 5555.
Wa wewe tuna huzuni. Mwana rushuga karutoka.
Okay.
Watoto kawa ina meneja. Ama chitu wana uzuni. Atumone mwane tuchuga, atumone medizu, atumone chiba kesi. Auzuni machizi. Aso kweli uje wauni. Oho!
Mama mem tupa
watoto wa Moroko uzuni wewe ndani unjua uzuni
bona
stoki watu unjua uzuni shata unjua machipi uzuni unjua mariega unjua mpenda bonye
Mwana kufa kama utani masera na pigwa gani we kama tupo sisa na kota nisikita po Tula sera kino ndole tulisa pupa Pigyo zake sera manyoku wata kutupa Stuka sisa kimachari Fieste madale tereza kama kambale utaira Chunko sina selobari na tatubira Goma ikivuma mwisho pasuka Pia kutereza sio kuanguka Na kumbuka shuka kumbe kumekucha Pigya miziki watu wapate kuruka Wana sema alaipi mama Alaipi masimene alaipi mama Alaipi mpaka chuga alaipi mama Alaipi chibake si alaipi mama
Mama,
mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,
Ameanguka kama mgomba.
Sikiza mkuteni, msogeze kwa pembeni.
sema mea timpo yo mea kanya ta mea timpo yo mea kanya kana sema tua 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 tena tua tua bado tua tua tena tua 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 bado tua 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 tena timpo
e kinda baka taogi
amacho wa we we
wa soma siara kama bibi bado boni bado taira
e shafi dauda
we tunafanya kama ni
mapoda e kibo pile Kuta kuta kabaka kwa huku. Kuta.
Wana sema anasira mama, anasira wema sera anasira mama, anasira masimeno anasira mama, anasira twende pala anasira mama, anasira wakenda pala anasira kuli, wanafanya kuli, wanakula kuli, wanafanya kuli, anasira kuli, wanakula kuli, wanafanya kuli, wanakula kuli. Bado boni tu, bado taira.
Jaja lino.
Kama bebe bado sera tu, bado sera mavi, bado sera tu, bado sera mavi, tonda bado sera tu, bado sera mavi, bado sera tu, bado sera kama bebe njoza kiboni, ya kiboni we, njoza kiboni.
Gendamba. Wangalia au aa. Wa machizi. Wangalia anakuja damu, anakuja usishike. Anakuja usishike. Unani huu? E Pablo Escobar wauza mashamba Ampumwa ninja ya moto babake na jasu E makanya mare Waze wa kanani E bado taila Makolo jini hazu watoto wa mabwe E dibili pache waze wa shadaudi Atimwa ina meneja watoto kawe Majaja lino E sogea ni kuone mwanangu E shina moja Zagweji E tuende pale minuto watoto 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 Wa makongo juu Watoto wa Moroko Watoto wa Mkasani Abigi popa, baluza baluza po bado, 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 waite! Hua, 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 zote cha, afu zote familia, zote cha, alafu zote familia, zote cha, afu zote familia, zote cha, alafu zote familia. Biche kacha, chafuzang, watoto akawe, chafuzang, watoto amwenke, chafuzang, ah, mtasani, chafuzang, wepie mtazi watoni na chafuya, ai, chafuzang, ai, chafuzang, ai, chafuzang, chafuzang, zote cha, alafu zote familia. Mucho zote cha, alafu zote familia. Mandula, chafuyang, wamezogo shamba, chafuyang, wana magomeni, chafuyang, wote sinambili, wote kaka chafuzang, kama bibi siyampe na cho, siyampe na cho, siyampe na cho, siyampe, wana sema kama unaro mwana kulipigiria dosho, 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 kama unaro mama, kama unaro tena, kama unaro mama, kama unaro tuchiwe, kama unaro mama, kama unaro ishi, ishi na moja lipigiria,
DJ
Kibenya Baba Nadia supplier.